asem ebreni onua ebrei eye bra bomodi afro bi bi obawo na wasem ose enkwa asem ebredu eye mosomfo akwahefo na mnemba cha asemi asemi di free Lifeword Media Ministry ho ana yedi ebrewo ere wasi sewa ekrado na obiti asemi ya mpae odomfo mbo mfo mbada wasi sewa maya kwenye etisi Rade yedi wasemi bawo ni asemi ya udia na wakua di mchiami Rade mpae bwansa bafaa jwini ni akumanyi nado numashe wasumbre na asini uyu mwe di achira umba wadi dia oni wono ene una wasemi su ayu mwe di achira na wafao sende kra nina ajinkwa wakua su nyami nyansa mini mdia mesunya u bribiara watu mwumpa nse fomuka sana tufu na meni daso o wasemi ya dawasi Rade Yesu dimo ena webo mpae uni ya eme nije na yema usepe na eyeme abadi anwohoa se wama unhukwane se ubitie mkwa asem asemi eya asama ema nidaso asemi eya asama ema ahonto asemi eya asama eya chichiru uwe asemi yoso eya asama se unhu Kristo ana mfa Kristo se ukraji mkwa na mso bibi wabi nini untiasini na washeda yenhwehwɛ mu na wode ho ama Kristo onua asɛme mato ne din anaa me ne wobɛkyɛ ɛsɛ your destiny is in your hands wara ankasa ɛdu biribi a wonkrabea ɛhyɛ wo nsa bɛtumi aka sɛ woyiedi ɛhyɛ wo nsa ɛna wokan nkɔ nso ɛhyɛ wo nsa ɛsiane sɛ onyankopɔn bo nipa sɛ ne nsɛ so na ne ne suba nso onyankopɔn ambo nipa sɛ robot onyankopɔn bo nipa ɛde nipa ɛyɛ dɛn ɛhyɛ ɛne nsa ɛne nti no ɛdu biribi a adeɛ bi wɔ hɔ a ɛse yɛ ho sɛ ampa onyankopɔn ama yɛ akwangya a yɛbɛtumi de ayɛ nneɛma bebree but papa ne bɔne ni ɛmu deɛ he ɛna wopɛ dibiara edu bibiara na yebisa se papa ne bɔne na aya na ɛyɛ ntɛm ɛkɔyi bɔne adentra dɛn adenti na ma ɛkɔyi bɔne ɛno ɛyɛ asɛm bisa wɔsɛm ne wokɔ kyerɛsɛm no mu na ɛhwɛ nneɛma baako anaa mmienu ɛwɔ hɔ na ɛdesua biribi ɛyɛ dɛn ɛde firi mu wɔka ɛpotɔ kasa na ɔbɛka kyerɛ sɛ the heart of man plans his way but the Lord establish his steps onipa ankasa yɛwɔhɔyɛ ho ɛdu biribi a yɛwɔ plans bebree kyɛn deɛ onyankopɔn ɛde ma yɛ o ɔnokɔ asɛm paa nana kyerɛsɛm no ɛka o mɛbɔ mmɔden a sɛ yɛbɛhwɛ no wɔ yɛn ankasa yɛn asante kasaa mu na yɛhu sɛ onipa sometimes ɔde n'akwan ɛhyɛ ɔno ano nsa ɔhyehyɛ ne nneɔma an mbebree ɛwɔ hɛ obiaa ɛwɔ no hyehyɛe bɛni bɛkae sɛ ɔno atoto ne nneɔma ɔwɔ no plans ɔno nneɔma a ɔyɛ dɛn ɔyɛ ankasa nanso sɛ akwan bi ɛsɔ w'ani a na bia na saa akwan na wonam so no ɛnsɔ onyankopɔn ani ɛno nti wo a wotie me berɛ a yɛsua adeɛ ɛwɔ nkwansɛm mu mmɔden ara sɛ wobɛhwɛ de atwerɛsɛm no ɛyɛ dɛn ɛreka na wotumi ana mo yie ɛde ahyɛ onyankopɔn ɛnim nyam bɛbusɛm a ɛyɛ ti dunsia ɛne yiyi mu ankorɔn no ɔse onipa akoma na ɛdwene ne kwan ho onipa no ankasa na akoma na ɛdwene ne kwan ho Awurade na ɔsisi nanamɔn nti wobɛka sɛ
Maybe because there are so many devices in a man's heart, but the counsel of God I shall stand. Onipa ono akasa nakoma eno ode ode dwene nakwan ho nanso saa noma no wan ene ma ne sisi yi no kwasem ni ohun zo Jeremiah iti edionku yimudu bako kase for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. On se minim adwen kwa mredwene ewo ho Awurade na ɔseɛ ɛnyɛ bɔne adwene ne mmom ɛyɛ pɛpa sɛ mama wo daakye na mama wo anidasoɔ ɛha na ɛse yɛhwɛ no yie. Nyankopɔn de akwanya de ma yɛ a ɛyɛ me no mmienu ɛna ɛsɛ yɛ ho kwan a yɛbɛfa soɔ, na mmom no nnipa akoma ankasa hyehyɛ nneɛma bebree. Nnipa akoma hyehyɛ sɛ mɛdi bɔne, nnipa akoma hyehyɛ mɛyɛ wei. Nipa kuma sisese maye we na kwan nwo bibiba bebeze me chere se se onyankopon ama akwanya na se wuru ye biribi a enam nyankopon akwan so a onyame nyankopon na o masa anyoma ni yae de sisi na odachi ana so wo shebre ana wo kanko ene umpeja no ejina wo sem wo ye wa dwen se so be fo onyankopon akwan so na wa ye no nya ono onyakopon pa yakopon se menkan kire o ne ese onde onimo adwen kro a odwen fa ho onimo adwen wo adwen adwen papa menya sho se onyame ba dwen adwen bone ama ne mbada ni tem de ba ko hia yen a ye ba ye ne se ese ye hu onyakopon ne kase ye na se ye ko ye bibia ye de onyakopon no a obo ye no ɛne nea waka fa yɛ ho no ɛtoto onipa deɛ ho a mpɛ bebree no yɛkɔfa onipa deɛ ɛgya onyankopɔn dɛn ɛdeɛ. But mehyɛ wo nkura ɛ sɛ berbiara sɛ dwumadiɛ bi a wokɔdi bia no fɛtete onyankopɔn akwan ho ɛne nipa sɛ woyɛ ne sei a ɛbɛyɛ se onyankopɔn deɛ no nyɛma mmiɛnsa ɛna ɔde yɛ ne nsɛ mmoa no o ɔse ane daabi ɛna twɛn nanso yɛntimi ne saa ane debi ni twa no debi eh weti onipa de no fa kwa we so a basa kwa we nyina so fa so a na se be yiye a onyakopon na edi onipa anamo esisi ye se be ya ntino mesro minu a utemi yes ye tu anabo bi so a poto ka se mo se our choices shape our path and destiny ade a ye be fa no ene ne be ma ye hunu ye dachi se be si a be dey e be ko ye ni. Oh, because a 1,000 miles of a journey started with what? A one step. So, who person would call an amount and also who call Bayer a coincident Bayer or PR? Nobody can say an amount obey to me a dinker to no. And no, a bit to me a boy, so be do an hour in a day. Undo akwanya betumi afa so e de bitu sa na mo no na betumi amon hu se sa na mo ya mitui se beboa ana se nya den jamboa ya me kan se minua wutie mi bo modian bo hu modin se ube ye dia onyakopon ye den epe.